Wakuba Unit. Unit
Topaz Beats
Kingdom. Ujana mbisha mbisha, usija choshwa na uzee. So nabidu jibidisha maisha uyasogele. Natapika matapish, napakaza. Mungu kabaliki michongo na icharaza. Nafanya kitu ambacho kinawezekana. Ujana lana, ndomana mina sari sana. Pongezi mamo menijuza nimejua. Toka bado mtoto paka leo nimekua. Miki dume, matunda nipande nichume. Nijifunza kusubiri kesho ni siku nyingine. Baba menilea misingi ya sekondari. Huku ndani sio shwari, nitoke ngasake mbari. Jesus bless me, Jesus bless tu. Bless na chufanya bless na my sister Duna. Piga goti na mshukuru aliye juu na ameniweka paka leo niko huru na.
Napiga goti na mshukuru aliye juu, ameniweka paka leo niko huru. Na mshukuru haifai kukufuru, niko hai nifai ile nipanuru. Napiga goti na mshukuru aliye juu, ameniweka paka leo niko huru. Na mshukuru haifai kukufuru, niko hai nifai ile nipanuru.
Maisha mchaka mchaka yananipeleka mbio. Sipati nachotaka naona ndio kama sio. Jua kali bila mchongo mteshi vipi? Jua la bongo sina ta mchongo kuuza pipi. Teshi vipi bila kazi mina mziki? Bishe nazisaka ila bado zisomeki. Kitaa bado njia kali hakuna ugali. Kitaa bado sio shwari hakuna zari. Dia koti langu nishaweka bondi. Pia sikia dia weni wangu toka longi. Sijivungi life gum bado na mitungi. Bado niko town nigga na saka shilingi. So kwamba siwa miss mother mteli. Na flani licho pata Mungu ndicho licho toa. Na suwe skupa gaa wenda kesho kwa sawa man. Jesus wenda kesho kwa sawa.
Napiga goti na mshukuru aliye juu, ameniweka paka leo niko huru. Na mshukuru haifai kukufuru, niko hai nifai ile nipanuru. Napiga goti na mshukuru aliye juu, ameniweka paka leo niko huru. Na mshukuru haifai kukufuru, niko hai nifai ile nipanuru.
Bossa, yo stop, yeah. Yeah, Elilema the boss. King Solomon, G-Sound, the fire Topaz.
Records.